kwa kabi awo mukwano lero nasuze nguko mukanga nina kaimba kenjagalo kuyimbira
omusana singa yegwa katego koma no nyimbira mudobozi lele nyonyogera oli mitala wa mayanja omukwano gujende tegukoma mbeera buni ngamba singo inayomufuusa kaba asobola okufuula ekinyonyo bwolumu nakubuusa nakutuusa namala ate nakukyusa nakuzza mu gwe gwendoota omutima gwe gunkubira nkusaalirwa nkusubwa onyonyogera biwundo bisaanuula ani gwe nnyinza okunnyonnyola kino nantegeera kubanga mutima mpulira ombabula simanyi oba nkiyite kisima kubanga noonya kufaanana yambula ye gwe ki Mungu mwe yakukola ekyekitemagana ekitaziikulwa ekitayinza kumanyikwa mbeera oneneeka z'obwolumu ne ŋŋamba ye kiki ekinzita lwaki sikata ne nneeyongerayo n'obulamu nali mmanyi nakwagala lwa bulungi lwa kabina lwa kafeesi naye si bwe kiri kuba abalungi mbalabye bonna ne mbata buli lwe mba nabo mutima gwe gwe guyita ŋŋamba nti kyempulira okiwulira owulira obugigi bwe bunnyonyogera owulira omutima we gwewuba n'ebirowoozo ebyetooloola ebyo byonna gwe gwe gulaajanira be bala abakadde abakkuza mu kitiibwa n'eggonjebwa ŋŋamba nti kyempulira okiwulira kubanga wogaana ŋŋenda bwatuka omusaayi tegukuba misuwa tegitambula saasiro nziremu akabaluwa